Oye, oye, we don't stop. Oye, oye, wana subiri kisha piga bao, waje kusema ulisotaga nao. Wana habari zangu misina zao, wanapigia kampeni bunge na vikao. Vikao, vikao vya kwao. Wakonda ninja wametega antena, ukumtano toko sagi cha kusema. Pisha majirani mana tumerudi tena, kila chaka kila banda la sinema. Tizame kwenye macho na bie unaona nini. Hasu, hasu, ukiniona nakula ujue nimemwaga mwilini. Jashu, jashu, maisha safari sambari seyo. Tumetoka mbari sambari seye. I don't stop. No matter what, what, no matter what happens. I don't stop. No matter what, 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 no matter what happens. Nataka power, respect, go get money. Get money, oh, get money. Napiga sodi, sawa, sawa, oh, that's funny. Nataka power, respect, go get money. Get money, oh, get money. Napiga sodi, sawa, sawa, oh, that's funny. Kama usipotoka kuifata itemei, ukitafuta ipurizika ipotei. It doesn't matter what them people say, I gotta go, I gotta do my way. Mwanaume ukijituma hard work base, mwanamke akijitunza anapanda bei. Kitu kama chako nobody can take away. People talk too much, muda uongei. No worry, no doubt, no questions. Kuna milio, hakuna vibration. What you talking about, nionyeshe. Bono unazunguka round about, no direction. Tizame kwenye macho na bie unaona nini. Hasu, hasu, ukiniona nakula ujue nimemwaga mwilini. Jashu, jashu, maisha safari sambari seyo. Tumetoka mbari sambari seye. I don't stop. No matter what, what, no matter what happens. I don't stop. No matter what, 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 no matter what happens. Tizame kwenye macho niambie unaona nini. Hasu, hasu, ukiniona nakula ujue nimemwaga mwilini. Jashu, jashu.